exclusive from ztongamusic.com.
Jalumba Kisilandas Kopala Boys J-Yo-Yo. The king is back, man. Why Muda Vajimoga Jonya Halo Tonda
Tiwabatana wabatimoga nizikile kuhungashia Neno vajewa nyekubatola hurumbo Tiwabatana wabatimoga nizikile kuhungashia Neno vajewa nyekubatola hurumbo Tiwabatana wabatimoga nizikile kuhungashia Neno vajewa nyekubatola hurumbo Wanga ula yanya ajipe bashala lepa mungula Tomo pingana haini simo ya nyema Wanga ula yanya amati alamba mungula Tomo pingana haini simo ya nyema Ati oyu wa wagale kunyika tanga waleta Minyamwe Hemwa penga na mpure maleza Mwaluga yo mwaga jita Mwagaluga kubale mega iba huwe Tobale mbea jipe pasa mara hili lega batanga wa Inga bali jiki kuti Tabala jichani jihindi za kubanda Inga batanga wa wakati munga nisikile huu
from ztongamusic.com.